Present Music.
Hey yo!
Oh yeah!
Check it!
Cheza bano songa kando wacha na usoro kuja join Bogi Bro na maswag za kitambo. Ah, na maswag za kitambo za kuvaa safko na njugu kwa mfuko. Kambachu kako kando na kasoda kwa mfuko. Mademfu nja macho na wazae kulia wako. Mafegi wacha kando usije kuchoma form. Nunga toja poa na mandula vapia.
Na maswag za kitambo tunakamnazo besti utakata jasho. Kisina na naona ninoma kama moto. Tunatema na maufala za kitambo. Kitambo tunakamnazo besti utakata jasho kisindano nao na ninoma kama moto tunatema nao mafala za kitambo hizi chiki nao
when I drop it like a tar people drop it on brand on the R wiki diki from the team be a multa
oh yeah
run to me a pata you can't beat it you can't be my swagger now you can't stop it you can't stop my player now you can't beat it you can't be my swagger now you can't stop it you can't stop my player now
Kisindano nao na ninoma kama moto tunatema nao maufala za kitambo.